Blog Talk Radio.
Abashaka iyo ndirimbo rero mushobora kujya kuri YouTube mukavuga muti mukandikamo muti oya sinkiboshwe. Murakoze cyane muri studio. Banyarwanda banyarwanda kazi rero nuko bisanzwe isamoja ku masaha ni mugoroba ku mugabane wacu w'Iburayi ndavuga mu Faransa I Paris ndetse ni Kigali mu Rwanda naho ni isamo y'ibiganiro byacu buri wa mbere nibwo dutangira ikiganiro cyacu twabasezeranyije ko tuzatukibagezaho umutwe w'ikiganiro uti iyobokamana na politike ni ikiganiro rero nkuko musanzwe mubizi tubagezaho mfatanyije n'umuvugabutumwa pasteri Bahati Lola nawe ubarizwa ku mugabane w'Iburayi mbere rero yuko menya cyangwa menyeshwa ko ari muri studio cyangwa se tumuhiye umwanya nawe akagira icyo kugira ngo twumve ko yamaze kugira muri studio ndagira ngo mbabwire ko kuri mikoro muri kumwe nanjye Umuhoza Benoit wabateguriye kino kiganiro kandi tukaba tugiye kugifatanya n'umukozi w'Imana bwana Bahati Pasteur Bahati Lola reka numve rero niba yamaze kwinjira muri studio hanyuma none ikiganiro cyanyu nkuko musanzwe mubizi tutangire tukibagezeho Pasteur Bahati mwaba mwamaze ku muratwumva
Yego Benoit turabumva neza turi kumwe muri studio
Okay murakoze cyane Pasteur Bahati noneho rero wafata akanya ugasuhuza abatwumva noneho rero warangiza gusuhuza abatwumva ukabonaho nakanya ko gusenga dutangiza ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe noneho tugatangiza ikiganiro cyacu Bahati
Yego urakoze Benoit ku nta uno mwanya reka nsuhuze abakurikirana ikiganiro bose abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abantu bose batuye mu karere k'ibiyaga bigari nkuko Benoit bibabwiye ngira ngo iki ni ikiganiro cy'igice cya gatatu tugiye kubakorera kandi ndizera yuko umwuka w'Imana ari bubane natwe kuko ni uduhumekeramo ibyo tubaganiriza ntago ari biva mu bwenge bwacu bwa kamere muntu mbere yuko rero tukinjiramo nkuko abinsabye umuvandimwe Benoit reka tubanze twiragize Imana dusenge kugira ngo tube mu mwuka umwe duhuze n'umutima dusenge mwami Yesu Kristo umwami w'abami kandi uzahora uri umwami uko ni wowe mutegeka utegeka amahanga utegeka ibiri mu kirere ibiri mu ijuru hataboneka no mu majuru mwisi no mu kuzimu uhafite hose ububasha kuko urupfu utabashije kukumira bunguri ngo rukugumane uko ikiremwa cyose kibasha gupfa ariko ni wewe udapfa mwami Imana ngo urupfu rukumirane bunguri ubasha kurutsinda kuko wapfuye mu minsi itatu kazuka ni wowe mutegetsi w'amahanga yose ni wowe ubigena ni wowe ubiyobora nkuko umuhanuzi Daniel yabyeretswe yereka ubwami bukomeye buzakubita ubwami bwose bwabayeho ku isi ari ryo buye ryaje ari akabuye gato ariko rikakagenda kaguka kakabuye ibuye rinini cyane ryuzura isi yose kubwari ubutegetsi bwari ubwami bwawe ni wowe mwami ukiranuka ufite urukundo imbabazi guca bugufi kwirinda kwihangana kugwa neza ufite ubuntu bwinshi n'amahoro menshi kandi ibyo wabizaniye abizera ku buntu ukwizera wese urabimuha ariko utakwizera acirwaho iteka kino kiganiro turakikuragije kugira ngo umwuka wera gihumekeremo kandi abagikurikirana gihindura imitima yabo n'imitekerereze yabo kuko icyo umwuka w'Imana akora no guhinyuza ibyo abantu bibwira kugira ngo Yesu Kristo uboneke ko ari wewe mwami w'abami kandi ukiranuka iteka ryose ubuntu n'icyubahiro rero bibane natwe muri kano kanya mu izina rya ryera amen
Amen amen. Banyarwanda banyarwanda kazi rero uko twatangiye tubibabwira uko twatangiye tuvuga iki ni igice cya gatatu ni igice cya gatatu cy'ikiganiro iyobokamana na politike tukaba twizera ko igice cya mbere n'icya kabiri cyabanyuze umutwe w'amagambo nkuko mubyumva cyangwa se nkuko tubibabwira wavugaga yuko cyangwa se uravuga ngo ni uruhe ruhare rw'amadini na politike mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki rero ni igice cyacu cya gatatu. Turibaza neza yuko ibyo mwagiye mwumva, mwagiye mwumva ibintu mu by'ukuri bishobora kuba musanzwe muzi cyangwa se bishobora kuba ari bishya kuri mwebwe. Nkuko umukozi w'Imana Pasteur Bahati yabwira, waba afite ikibazo hari nomero yabahaye ku buryo mwazajya mumubaza aho mwumva mushobora kuba mushidikanya, cyane cyane ku bisobanuro mushobora kuba mwahawe. Banyarwanda rero, banyarwanda kazi, nkuko rero natangiye mbibabwira, birashoboka yuko ubutaha ikiganiro cyacu gishobora kuzahinduraho gatoya gahunda y'ibiganiro nkuko byari biteganyijwe. Niyo mpamvu twavuze tuti habe igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Nidusanga ari ngombwa kubusabe bwa benshi, bizaba ngombwa yuko tubashyiraho n'igice cya kane cyangwa n'icya gatanu cyangwa n'icya gatandatu. Ariko turateganya ko mu minsi iri imbere tuzahindura sisteme y'ikiganiro, kubera yuko kino kiganiro kizahoraho igihe cyose buri wa mbere, Imana nikomeza kubidufashamo. Nkuko rero bisanzwe murabyibuka ko ubutaha turimo dusoza ikiganiro, twasabye Pasteur Bahati ko tuzagenda tugaruka ku bibazo bimwe na bimwe Abanyarwanda benshi bakunze kwibaza. Muri ibyo bibazo rero uyu munsi turatangira ku kibazo cya mbere, ikibazo giteye gitya. Pasteur Bahati, nk'uko uri umwigisha wa Bibiliya kandi ukaba uri na pasteri, ndabaza ikibazo giteye gitya. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, Abanyarwanda bajya mu mihanda ku busabe bw'ishyaka ryo ku butegetsi riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, aho basabaga guhindura itegeko nshinga kugira ngo Kagame yongere cyangwa se perezida w'u Rwanda akomeze abe perezida w'u Rwanda, ngo kubera ko hari ibintu byinshi yagiye ahindura mu gihugu cyacu byatumye Abanyarwanda ngo bamushima, bakabona ko nta wundi muntu mu by'ukuri wabasha kuyobora kiriya gihugu cy'u Rwanda. Aha twaboneraho yuko u Rwanda rufite amateka, ndetse ubu turimo tuganira cyangwa se dukora kino kiganiro, igihugu cyacu kiri mu cyunamo kubera Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri ubwo buryo kino kiganiro cyacu dukomeje no kwifatanya n'Abanyarwanda mu Rwanda ndetse no hirya no hino batakaje ababo mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Kuva rero u Rwanda rwabaho, ntabwo hagiye habaho ubu gusimburana biciye mu buryo bwiza buciye mu mategeko. Itegeko nshinga rero ryari ryarashyizweho Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, ryavugaga yuko mu by'ukuri manda zagombaga kubaho mu buryo bwubahirije amategeko, abategetsi b'igihugu bakagenda basimburana mu buryo buciye mu mategeko. Rero byarageze igihe perezida w'u Rwanda yagombaga kwiyamamariza indi manda ya kabiri, niba nibuka neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Habaho gahunda rero y'ubwifuzo cyangwa ibyifuzo bya bamwe mu bayobozi b'igihugu ko itegeko nshinga ry'igihugu rihindurwa kugira ngo perezida w'u Rwanda akomeze abe perezida, ndetse iryo tegeko riza guhindurwa kugeza aho bavuga yuko perezida w'u Rwanda ashobora kuzaba perezida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kabiri. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, ni ukuvuga ngo hasigaje hafi imyaka cumi n'umwe niba bibaze neza. Ikibazo cyanjye rero kirahanga Pasteur Laura Bahati. Mu mwaka nyine w'uwo nguwo w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habaye ubusabe bw'Abanyarwanda ko basaba iryo tegeko nshinga ko rihindurwa, ariko Abanyarwanda benshi bagiye babazwa impamvu. Harimo abatinyutse baravuga bati tubona Kagame ari impanga ya Yesu. Ibyo bintu bamaze kwivuga, ibinyamakuru by'u Rwanda byarabyanditse, nta mupasiteri n'umwe wigeze abyamagana, nta bishopu n'umwe wigeze yamagana ko umwana w'umuntu afitanye cyangwa se yaba afitanye isano cyangwa se yavutse impanga hamwe na Yesu Kristo. nta potre nta nundi wigeze agira icyo bivugwaho sibyo gusa muri uwo mwaka w'2015 hari nundi munyamahanga ariko wahawe ubwene gihugu bw'u Rwanda ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi nawe witwa Eddy Van Mashere niba ndivuze neza izina rye akomoka mu gihugu cy'Ububiligi ariko afite ubwene gihugu bw'u Rwanda nawe yaje avuga amagambo mu byukuri umuntu yavuga yuko adatandukanye cyane na bya bindi abanyarwanda bavuze bigasamirwa hejuru n'ibinyamakuru kandi bidashobora kuba bigira icyo byavuguruzaho aho yavuze ko mu byukuri Kagame yaba ari marayika wavuye mu ijuru ibi bintu byaranditswe abantu babivugaho ariko nta pasteri nta bishopu nta apotre nta mukozi w'Imana cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi twumvise mu Rwanda wamagana ibi bintu kuko mu byukuri byaba ari nk'ukwigereranya cyangwa kuzamuka mu bushorishori burenze urugero ikibazo rero cyanjye kirahangaha pasteri Laura Bahati utekereza ko abanyarwanda hafi umuntu yavuga ko bagera ku kigereranyo ubwo ndavuga ku giti cyanjye hafi 85% cyangwa se 90% y'abantu bitwa ko ari abakristo mu Rwanda baba barigishijwe nabi nabo twavuze hasi ba pasteri bishopu apotre kumva ko bashobora kugereranya umwana w'umuntu turimo tunenga mu minsi yashize tuvuga ko hagiye habaye impfu nyinshi n'abantu barimo barenganwa n'isaha turimo tuvuge kurenganwa kwabo ndetse wanahinduye n'amategeko y'igihugu kugira ngo akomeze ayobore abaturage uko ashaka utekereza ko mu by'ukuri kuba abaturage bashobora kuvuga ibintu bimeze gutyo byaba ari imyigishirize y'abo bayokozi b'Imana twagiye tuvuga amatitire yabo cyangwa byaba ari ubusabe bw'abayobozi babo b'amadini kugira ngo bajye kugereranya ibikorwa nk'ibyo ngibyo cyangwa se amazina nk'ayo ngayo dufiteho ko amakuru ko ari amazina matagatifu cyangwa amazina akomoka mu ijuru ku buryo bayagereranya na perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame utekereza ko ariye mpamvu yagitera ibyo bintu bwana Pasteur Rabasi
ya urakoze cyane vandimwe Benoit wakumbaje icyo kibazo ndi kibazo gisaba yuko ngisubiza ariko dusesenguye ya inkomoko ya impamvu suruse isoko y'impamvu ibyo bintu bimeze gutyo ariko ndashaka kubanza kugusubiza nkoresheje ibisubizo bituruka mu by'umwuka ibyo twakwita iby'umwuka kuko ibiba ku isi ibiba mu bantu ubutegetsi mu baturage ibintu byose biba ku isi bibanza gutegurwa mu isi y'umwuka iyo tuvuga isi y'umwuka tuba tuvuga ibitegurwa mu buryo buri spirituel ariko butabonwa n'amaso y'abantu ibitegurwa muri spirituel nibyo biza mu bitekerezo by'abantu hanyuma abantu mu ntekerezo zabo ibyo biyumvira ibyo baraye batekereza ibyo baraye barota bakajya kubishyira mu bikorwa reka nsubira inyuma gato ya kugira ngo mbaze ngusubize neza byumvikane n'abadukurikira bazabisobanukirwe buri butegetsi bwose cyangwa se buri buyobozi mu buryo bw'umwuka hari imbaraga za z'imyuka mibi zibukorera mu buriya uko ubona abantu barutana mu isi mu byubahiro no muri autorite cyangwa se mu butegetsi no mu isi y'umwuka n'abadayimoni nabo bararutana hari ubudayimoni bw'imyuka mibi buri simple buri simple bw'ubusivile hari abadayimoni bakora mu buryo bwa gisirikare bateze intambara bo n'icyo bashinzwe no guteza ibyago hakabaho n'abadayimoni bakorera mu butegetsi mu ba autorite mu bami mu ba perezida bakarara bashyiramo reveration cyangwa se amahishurirwa y'ibintu bitari byiza cyangwa se bibi bishobora gukomeza ubutegetsi bwabo rero hari imyuka ikomeye itatu bishobora kumbaza uti iyo myuka wabimenye ute genda senga kandi ibintu bibera mu karere k'ibiyaga bigari ndabikurikirana iyo bincanze mbaza umwuka wero umwuka urakampishurira hari imyuka rero itatu ikomeye iyo myuka yakoreye no mu bami ba kera muri Bibiliya yakoreye muri ba Sauli yakoreye muri Ahabu yakoreye mu bitwa ba Yehoshafati ikorera muri ba Salomo ikorera mu bami batandukanye iyo myuka irongera ikagaruka ikaba yarakoreye no mu ba autorite b'abapagani abami b'abaroma abami b'abagiriki abami b'abaperse irongera ikagaruka igakorera mu bami babayeho ba Napoleon Bonaparte abakera igakorera muri bariya bumva ngo ni ba Stalin iyo myuka ikongera igakorera muri bariya bitwa ba Hitler babayeho mu bateje intambara y'isi ya kabiri y'isi iyo myuka ikongera igakorera mu baperezida ba none nabo bo mu karere k'ibiyaga bigari bose bakagame ibakoreramo nabo ntibabizi ntibazi bibakoresha rero reka tuhere nko ku mwuka wakoreye muri Hitler mu bihe bya Hitler uyu mudage uyateje intambara kabiri y'isi iriya myuka yamukoreyemo yatumye igitekerezo cye na vision ye ipfuye ikururira abadage bose mu kaga kandi abadage bamujya inyuma ari benshi kubwa kiriya gitabo cyanditswe n'abaromani ba kera nyuma y'imyaka 1,000 angahe baje kukivumbura mu Butaliyani ko hari umuntu wakibitse kandi cyavugaga yuko abadage abagermanike ari ubwoko bukomeye ku isi budahwanye n'andi moko ari ku isi ari nabwo bwoko bugomba gutegeka isi abantu bose basigaye bakaba bacakara b'abadage uwo mudayimoni yashutse Hitler yakoreye muri Hitler yiyumvishaga ko ku mbaraga z'intwaro za gisirikare n'abasirikare benshi azabigeraho nk'uko icyo iyo Bibiliya y'Abadage Mein Kampf ibivuga agasohoza umugambi we ariko barabadayimoni bamukoreragamo ntabwo nawe yarazi ko azoreka Abadage ndetse bikamukururira n'amahanga kuza kumurwanya abaturage b'Abadage hari Abadage batabishyigikiye bagerageje kumwica bamutega amasasu bamutega amabomba amagrenade ariko ntibyakunda nakurikiranye dokimenteri ivuga yuko bamuteze inshuro zirenze 45 nimba ntibuka neza ariko biranga ariko kuko wari umwuka ushaka kurimbura abanyaburayi suko abahanuzi batari barabivuze ku Badage abitwa ba Nostradamus bari barabivuze kera n'abandi ariko biza gusorera kuri Hitler uwo mudayimoni rero uwo mwuka mu bushuka ba perezida ni nawe uri gukorera hariya mu karere k'ibiyaga ariko abanyarwanda ntago bazi ko uwo mudayimoni ari kubaroha ari kubajyana kure reka rero tugaruke gatoya wabajije uti abaturage bagiye mu nteko basaba yuko itegeko ryahindurwa perezida kongerwa indi manda yo kuzayobora urumva hari ibice bitatu hari abaturage hari uwo basabira hari n'ababisabwa kugira ngo bemeze iryo tegeko shinga ko ryamuha iyo manda hari igice cya kane gihita kiza cyabitwa ngo nabahagarariye iyobokamana aribo bapasitori b'amadini ukambaza uti kuki batagize icyo babikoraho mu baturage naho habamo ibindi bice bigeze nko kuri bitatu reka mbivuge nabyo kugira ngo bisobanuke hari abaturage banyamugirya nino batazi iyo bava batazi iyo biva n'iyo bijya bo bajyanwa n'imiyaga yose uko ije y'ibishyushye byose n'ibihubuka byose badashishoza abo baturage aho bajyanye naho bajya ubabwiye kwica barica ubabwiye kuramya bararamya ubabwiye kugira gutya na gutya nibyo bakora abo n'abaturage n'abantu banyamugirya nino batagira ubwenge badashishoza ibishyushye byose n'ibihirimbana n'ibigurumana bajyana nabyo ariko kandi hakaba n'abaturage bifata kubera ubwoba ibinjire mu kintu na kimwe bakifata bagaceceka ntiyagira icyo bavuga ntiyagira icyo bakomanta swate kubera ubwoba swate kuko batabyitayeho hakabaho n'abaturage bahakirizwa bagenda guhakirizwa ku nzego z'ubuyobozi kuri perezida w'igihugu ku badepite kubera ko bashaka amaronko amararo n'amaramuko bakivanga mu bintu bagakoreshwa bagahakwa bagahakirizwa kugira ngo nabo bahabwe iyo mbehe yo kubona akazi yo kubona za ministere yo kubona imyanya myiza babona akazi babona uko babona amafaranga hakabaho n'abaturage bakoreshwa sisiteme igenda ikaba tekinika ikabemerera amafaranga ikababwira iti nimugende mukore ukunuku tuzabahemba bikaba ubwiru bikabibanga ariko abo baturage kuko bashaka amaronko bakemera guhemukira abandi bakabikora muri sisiteme ya politike bikamamazwa bakabyitirira ba baturage bose ariko nyamara atari iby'abaturage bose atari ko babishyigikiye ahubwo ari tekinika ry'agatsiko rya tekinitse abo baturage gukoresha bikitirirwa abaturage bose icyo ni ikintu cya mbere twakagombye kumenya icya kabiri abasabwa ni bande n'inteko ishinga amategeko n'abadepite n'abasenateri muri abo badepite n'abasenateri nabo barimo ibice bitandukanye hari abadepite bari kontre badashyigikiye ibyo biri gukorwa bagahitamo kwifata no guceceka kuko bazi yuko bavuze batakaje imyanya yabo n'imishahara yabo cyangwa se byabagiriraho ingaruka bagafungwa abo bakifata hakabaho muri iyo nteko abandi badepite cyangwa se abasenateri bakoreshwa n'akagatsiko sisiteme ikabasezeranya ibihembo cyangwa se amafaranga bakadomina amajwi abandi noneho bakemeza ibyo perezida w'igihugu yifuza cyangwa se sisiteme ye yifuza hakabaho rero n'abandi baturage n'abandi badepite cyangwa abasenateri baba ari ba maneko banekaneka bagenzi babo ngo barebe yuko harimo abari kontre n'icyo gitekerezo Hitler niko yakoraga nagiye nkurikirana amateka ye nsanga niko yakoraga yavurungaga abadepite be akavurunga guverinema yose akabaremamo ibice igihugu cyose n'abaturage bose na guverinema ye bakisanga bose baragendera ku bitekerezo by'umuntu umwe kandi uwapima kumuvuguruza agomba kubizira icyo ni cyo rero kibazo kiri hariya mu biyaga bigari urambwiye uti rero abantu baragiye bagiye gusaba inteko bati turifuza ko yongererwa ibihe manda yinzi kugira ngo akomeze kuyobora icya kabiri twabonye ko ari impanga ya Yesu Benoit reka nkubwize ukuri muvandi kiretse ari Yesu w'umupirate bavuze ntabwo ari Yesu wapfuye arabambwa arazuka acungura isi n'abari mu isi uyu Yesu dusoma muri Bible wabayeho Imana yambaye umubiri kaza mu isi cyerekanwa mu bantu n'abamarayika bakayibona ariyo Kristo Emmanuel ngo Imana iri kumwe natwe uwo Yesu uvukana na Kagame si uwo nguwo bavuga n'uwundi Yesu peut-être kugira ngo abantu babyumve neza mvuze uwundi Yesu bavuga bati none se ba Yesu ni bangahe yewe nafasha abatwumva kugira ngo bajye mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri tuhasome mbumvishe uwo Yesu uko ameze ni Yesu umupirate ni Yesu ni Satani wigira Yesu yigira marayika w'umuco ni Yesu wundi ufite undi mwuka wishushanya kandi uwo mwuka w'uwo Yesu ni ukorera mu madini no mu banyamadini tumubona rero mu gitabo cy'Abakorinto bakabiri 11 umurongo wa gatatu abadukurikira bahumve neza banahasoma baje basoma bible bamenye uko satani yishushanya mu bantu akigira imana akigira marayika agahanura kerekwa akavuga ibinyoma akigisha ubutumwa bw'ibinyoma ngo ariko ndatinya nkuko yuko nkuko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo ngo ni Yesu wa vre Paulo yavugaga kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutarabwiye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze ariko gihe ntimunyihangane kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato nubwo ndi umuswa mu magambo si ndi umuswa mu bwenge kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu no kuvuga ngo Paulo tusimbutse ko ari harehare ngo ncunguze uburyo umwete 13 bene abo ni intumwa z'ibinyoma na bakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo birumvikana rero ko Satani yigira Yesu Satani yigira umurokore Satani yigira umupasiteri akigira umubishop akigira umuprofeti umuhanuzi Satani ashinga amadini Satani agahanurira abantu afite ubushobozi bwo kwigira Imana akigira Yesu akigira marayika akigira umukozi w'Imana Satani yacengeye no mu madini uyu Yesu rero bavuga aba bantu bagiye kuvuga yuko ngo ari impanga ya Yesu ntabwo ari Yesu originale wabamba oya Yesu ntaho ahuriye n'abanyabyaha uwabambwe Yesu ntaho ahuriye n'abicanyi Yesu ntaho ahuriye n'abariganya Yesu ntaho ahuriye n'abagizi ba nabi Yesu muzima afite urukundo n'imbabazi no kwihangana akunda bose atarobanuye ku butoni Yesu muzima ntabwo abiba amacakubiri ya politike amacakubiri y'amaparti politike y'amashyaka ntabwo abiba amacakubiri y'amoko Yesu wa vre ntavangura uyu Yesu bavuze ko ari impanga ye rero ni Yesu wundi ntabwo ari Yesu wabambwe kuki abaturage bavuze ibi swate barakoreshejwe swate ari ni muri cya gice cy'abajya guhakirizwa ko isi ya none iri mu kinyoma aba banyapolitike bose ubona kugira ngo bagere ku nyungu zabo suko ari inyungu zije mu muco baratekinika baritekinika ubwabo bagatekinika bagenzi babo bagatekinika abaturage kugira ngo bagere ku byo bifuza wavuze uti hari umuzungu ngo w'umubirigi wavuze yuko ngo bishoboka ko ari marayika wamanutse uwo muzungu nimba nawe atarakoreshejwe n'abandi ngo abivuge byumvikane ko no mu banyamahanga nabo babishyigikiye uwo muzungu yabivuze bikurikiranye n'ubwenge bwe uko abibona nimba asoma ibinyamakuru akumva za publicite akumva umuntu baramutaka cyane nawe akagendera muri icyo kigare ibyo sinabitindaho
afite ubwenegihugu bw'urwanda muri iyi minsi nyine u Rwanda rwampaye ubwenegihugu ni umuzungu w'umubirigi ariko ubu ngubu utuye mu Rwanda
ibyo rero nta gitangaza kirimo kuko twabonye n'umuzungu kazi wazanywe kujya gushinja ntuzeye Rusesabagina umunyamerika ibyo nta gitangaza kirimo kurobinga abantu ukabaha amafaranga ukabemerera ibihembo ukabemerera ibyo bifuza byose kuko bose n'ababusinessman bashaka imibereho ntawanga ijana murindi ukabakoresha bakagutaka ibinyamakuru bikagutaka ibinyamakuru international n'ibinyamakuru byo hirya no hino mu gihugu bikakuvuga ibigwi ibyo byose ni ya systeme y'itekinika ariko ibyo byose ntacyo bivuze ku mana kuko n'ubundi biba bifite iherezo ribi kuko biba ari biba ari ubuyobozi butanyuze mu mucyo ahubwo bunyuze mu buriganya abanya politike benshi barariganya ariko reka je nigarukire cyane mvuge ngo abo baturage bameze gutyo barakoreshwa nuburiganya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwami w'igisi ngo mumenye muri mwisi mutarabisi ukuvuga yabwiraga abigishwa be akasi nabasengera avuga ngo mwamubarinde bari mwisi ariko sabisi ngo mubo wampaye nta warimbutse ngo kiretse umwana wo kurimbuka kugira ngo ibyanditswe bisohore abantu benshi bari mwisi ariko ntago bazi icyo bari cyo ntago bazi kwitandukanya n'abisi n'ubwami bw'isi ubwami bw'isi rero buyobowe n'imyuka mibi y'abadayimoni bukorerwamo ayo manyanga yose n'ayo matekinika yose n'ubwo buhemu bwose n'ubwicanyi no kurenganya kuko satani nta yindi misiyo afite n'ukwica gusenya no kurimbuka reka nigarukire cyane ku byo wambajije by'abanyamadini uravuga uti kuki abanyamadini ibyo byose nta wagize icyo abivugaho abivuguruze se cyangwa se agira icyo abikomantaho nk'uko twabikoze mu biganiro by'ubushize narabikubwiye muvandimwe yuko Benoit abanyamadini nizo tere ebyiri amadini na politiki n'inzego za politiki nibyo bibuga bibiri satani akoreramo mu kujongera cyangwa se mu gukina imikino abantu kuko muri politiki niho hahuza abaturage bose b'igihugu bagashyirwaho amategeko n'umurongo ngenderwaho mu madini niho abaturage babarizwa kugira ngo bafashwe mu bijyananye n'iyobokamana mu buryo buri spirituelle mu by'umwuka aho rero niho satani akorera cyane kubera iki byigeze kubaho narabivuze ku biganiro bya mbere abafarisayo bari abakuru b'amadini n'abasadukayo ariko bari baragiranye igihango n'umwami w'abaroma bemera ko bayoboka umwami w'abaroma bagakurikiza amategeko y'abaroma bakareka amategeko y'imana yabo hanyuma roma nayo ikabemerera gukomeza kuyobora abaturage mu buryo buri spirituelle bwo mu mwuka mu mihango yabo y'amategeko ya mose yesu rero aje kubahishura no kubavuguruza urabizi yarabizize ntabwo ari abapagani bafashe yesu ngo bajye kumutoteza no kumwica abanyamadini bafashe yesu bamugabiza amaboko y'abapagani abaroma maze abaroma bamucira urwo gupfa tujuru rero abanyamadini iyo bava bakagira uriya mwuka ukorera mu banyamadini n'ubu ngubu uracyakora ntaho wagiye kuko abanyamadini bafite imyuka ikomeye ibiri bakoreramo cyangwa itatu ni myinshi ariko reka mvuge ikomeye umwuka wa mbere ni icyubahiro bakunda icyubahiro ntibahari icyubahiro cyabo niyo mpamvu ubona bagendera mu bubishopu biyita ba apotre ba dokitere apotre ubutaha uzumva hari na bakomando apotre cyangwa se ba marishari apotre barabikoresha kugira ngo bentimide abayoboke babo icyo ni kimwe cya kabiri ni umudayimoni w'irari ry'amafaranga amafaranga rero abakunda kuyajera cyane ni za guverinoma ni za leta abanyamadini bafite umururumba w'amafaranga bagomba gukorana n'abo bapagane kugira ngo izo nyungu zabo zidacika nigeze kubivuga amadini ni business mu zindi business amadini ni ubucuruzi kuko muri ariya madini yo hatabamo icya cumi n'amaturo nayo bita ngo nayishimwe n'inyubako sinzi n'ibindi ntago abantu bagakangukiye kujya mu madini nta n'abantu bagakangukiye kujya kwigira abapasiteri n'ibindi ariko kuko birimo amafaranga kandi amafaranga akaboneka mu buryo bwo kwesikoroka abayoboke babinyujije muri bibiliya bituma ayo madini ashyigikirwa na za leta n'abo banyamadini bakagira imbaraga kubera imbaraga z'amafaranga ariko bitarimo icyubahiro cy'imana kuko rero ari abantu baba bariyimitse ubwabo kubw'inyungu zabo n'uburiganya bwabo twarabivuze simbigarukaho mu gitabo cy'abagaratsi igice cya mbere umurongo wa mbere kugira ndakugera kuri gatandatu ntago bashobora kugira icyo bavuga cyangwa ngo bacyahe n'ugerageje kubivuga ubwo aba yiyemeje kuba impunzi cyangwa abayiyemeje gufungwa cyangwa abayiyemeje kwicwa kimwe muri ibyo aho rero ntibahakoraho uko bahakozeho uwahakoraho wese yaba yikururira ibibazo afaza bakomeze kumvira ubutegetsi umwami Kayizari bakorane nawe neza bagume muri bya byubahiro byabo no muri za nyungu zabo aho niho baba baturage b'impumyi bagenda badashishoza bigenda bikabaroha mu kaga sinumva impamvu ibyabaye mbere ya 94 bitigisha bikigiye kuko kwa madini yitwaye mbere ya 94 niko ari kwitwara n'ubu n'abayobozi bayo n'abayoboke bayo uko za guverinema za mbere yaho zitwaye niko n'ubu ziri umudayimoni reka nkubwire Benoit ntago abadayimoni cyangwa se satani habaho satani w'umuhutu akabaho na satani w'umututsi satani n'umwe ukoresha abahutu satani n'umwe ukoresha abatutsi satani n'umwe ukoresha amashyaka ya politiki n'ukubacunganisha kugira ngo abantu basubiranemo baryane kishije rero make ku kibazo cyawe nakubwira yuko abo badayimoni bikinyoma no kwica no kurema amacakubiri mu baturage abo badayimoni bakorera mu nzego z'ubuyobozi bw'amadini bakongera bagakorera mu nzego z'ubuyobozi bw'abanyapolitiki uno munsi wa none rero impamvu abaturage bagiye bazamura bamuzamura ni ukugira ngo satana azasohoze imigambi ye binyuze muri iyo sisiteme y'itekinika ndibaza ko petetre n'abasubije ikibazo cyawe
urakoze cyane Pasteur Bahati nta nubwo ari ikibazo gusa ni ibibazo kuko usubije ibibazo byinshi cyane ku ruhande rwanjye ubwo abadukurikiye niba batanyuzwe bazagushaka cyangwa natwe badushake twongere tubaze ibyo batashobora kuba barasobanukiwe gusa icyo nkuyemo gishya nuko umwuka w'abadayimoni wo gufata cyane cyane abitwa kwaho ari abayobozi bakomeye ku isi utatangiye mu by'ukuri mu mwaka w'1990 kuko abenshi bakuze kuvuga yuko ibibazo bimwe byazanywe na FPR abandi bakavuga yuko ibibazo byatangiye muri za 1959 ku gihe cy'ubwami atari ko bimeze yewe no kuri za Repubulika za Bakayibana na Habyarimana ibyo byose ntabwo mu by'ukuri uwo mwuka ntekereza ko ariho waturutse kuko nkuko Pasteur Bahati bitubwiye yatangiye atubwira kwa abadayimoni bakunda icyubahiro ikuzo n'ibindi bimeze nkabyo batangiriye ku bantu batandukanye ariko yavuze cyane cyane ku mugabo witwa Hitler washatse kwigarurira isi yose kugira ngo icyubahiro kibe cy'abadage ubwo rero mwabyumvise abanyarwanda abanyarwandakazi kwa abadayimoni bahari ikiza gusa nuko hari umurongo wa Bibiliya sinza ahantu wanditse nkuko nagiye mbibabwira ntabwo ndi nararibonye mu ijambo ry'Imana ariko duke nshobora kumva hari igihe ntubika bikiza nuko hari abantu bake cyangwa se benshi batarashobora gupfukamira Bayali rero Pasteur Bahati urakoze kuri ibyo bisobanuro duhaye reka noneho tujye ku kibazo cya kabiri kugira ngo nanone wa mugani nkuko bivuze ducunguze umwete igihe bana Pasteur Bahati hari ikintu uvuze mu kanya icyo kintu uvuze mwibuke kuza gushyira kuri mute gatoya kugira ngo turebe hamwe ikibazo kimwe numva nshaka kubabaza cya kabiri mu by'ukuri hari ahantu ubaye nk'usoza uvuga uti mu by'ukuri hari ibintu bimeze cyangwa se hari abadayimoni bakunze gukoresha gukora ikintu kimeze nko gucunganisha ndetse utanga urugero uvuga uti nk'amashyaka ya politiki ugasanga abantu basubiranyemo baryanye byabaye bibi bikabyara ikibazo gikomeye kuri politike zimwe z'ibihugu by'umwihariko wenda no mu gihugu cyacu ahangaha rero njye kukubaza ikibazo kirebana n'iyobokamana nubwo tukiri muri wa murongo w'ijambo ry'Imana ndetse na politike. Reka nkubaze rero ikibazo gishingiye kuri iki kintu kirebana n'indyane. Usanga muri politike ndetse warangiza ukabisanga no mu madini ari hanze ahangaha. Ndaguha urugero. Mu Rwanda rwacu abanyamadini batangiza amadini mu by'ukuri ubona bafite ubushake bwo kugira ngo bagere ku bintu bishoboka byiza bishobora kugira akamaro abanyarwanda. Mu rwego umuntu yavuga ko ari ugushaka Imana, hagafungurwa ibyumba by'amasengesho, hakabaho gahunda z'amayerekwa akomeye cyane. Ibyo byamara gukorwa ugasanga abakristu barayobotse cyane, ndetse abayobozi b'amadini bakubaka amadini akomeye, insengero zikomeye ndavuga. Bamara kuzubaka, abakristu babigizemo uruhare, batanze ibya cumi n'amaturo, bigeze kuvuga ku bintu by'inyubako n'iki, ibyo byose abakristu bakabigiramo uruhare, ugasanga amadini yarakomeye, arazwi mu gihugu cyacu. Ndaza wenda kugenda ntanga ingero. Nyuma y'igihe ibintu byaba bimaze kugera ahantu ubona abaturage bagomba kwishimira ibyo bagezweho, ukabona hasubiye inyuma, havutse intambara yo mu madini, batangiye guhangana hagati yabo. Muri kwa guhangana hagati yabo hakabamo ndetse n'abarwana bagakubitana amacupa mu rusengero. Turage cyangwa se abakristo muri ayo madini ugasanga biremyemo ibice bitandukanye. Sindi bubivuga amazina, hawe nk'igice gishobora gufatanya n'iruhande rumwe, ikindi kikajya mu rundi ruhande, ikindi kikajya gusenga, ikindi kikarebera ibyo, ndavuga abakristo. Noneho bikaza kugenda biganisha gufungana, bakajyana mu nzego za leta. Leta ikaba ariyo igiye kubabera umucamanza ugiye kubumvikanisha. Turacyari muri cya kiganiro iyobokamana na politiki. Noneho bigakomeza ugasanga noneho bagiye muri za sitati z'amadini, ndetse wajya kureba ugasanga harashobora kuba haravutsemo uburiganya. Bamwe biyanditse kuri ayo mazu cyangwa se biyanditse kuri izo nyubakwa, cyangwa se bamwe bafite otorite gusa bonyine ku giti cyabo kuri konti z'ayo madini. Ugasanga biyanditseho amakonti ku buryo mu rwego rw'amategeko udashobora kubabonaho icyaha kuba baranyereje ayo maturo cyangwa se amafaranga akomoka mu bayoboke babo cyangwa se n'izindi mfashanyo. Nihuta ibi byaranabaye igihe kimwe ngira ngo ni henshi mu Rwanda, ariko reka ntange urugero byabaye no mu rusengero rwa Zion Temple. Aho abantu bazi ko ruriya rusengero nyine rwahoze rwitirirwa kwa Gitwaza, abapasiteri basubiranyemo bigeza n'aho twiboneye umuyobozi wabo mukuru ariwe Gitwaza witwa Potre afashe icyemezo cyo kwirukana burundu mu rusengero abo bantu bitwa ko ari abakozi cyangwa se abapasiteri cyangwa ababishopu muri ayo madini, muri iryo dini. Idini rizwi ko rishobora kuba ryari rifite n'abanyamuryango hirya no hino ku isi, bateshwa, bamburwa uburenganzira bwo kuzajya bajya no muri ayo madini ngo bavuge mu ijambo ry'Imana. Aha nakwibutsa ko ubushize bigeze kutubwira ko Yesu Kristo ari we mwungeri mwiza ushobora kurinda intama ze. Ibyo bigeze kukitubwiraho. None pasiteri wajya ubivugaho, ariko mu rwego rwo kubisobanura, ni iyihe mpamvu abitwa ba pasiteri, ba bishop, ba apotre bitwa ko aribo bantu baragiye izo ntama za Kristo, basubira inyuma bagakora ibintu bigayitse biteye isoni? Ahangaha urugero ruri hafi ni urwitwa Bishop niyo mwungeri wagaragaye mu bikorwa byo gukorana na leta n'ubujura, bonana ko n'uburyo bwo gushakisha ukuntu yashimuto abantu. Rero aka kanya nsoza ikibazo cyanjye, ndagira ngo usobanurire abantu ni iyihe mpamvu abo bantu bitwa ko baba barahagurutse kugira ngo bakorere Imana birangire basubiranyemo kugeza igihe babaye abanzi bakomeye, bamwe bagafungisha n'abandi bagahunga ibihugu, ibintu bigayitse mu by'ukuri bitagombye kuba ku bakozi b'Imana. Iki wakigusobanura ute pasiteri Bahati?
Urakoze kumbaza icyo kibazo, kirakomeye ariko kandi ndagisubiza mu buryo bubiri. Mwihangane, gishobora kurenzaho nk'iminota yindi icumi kugira ngo gisobanuke. Ndashaka kukubwira muvandimwe Benoit, ibintu byose byitirirwa Imana iyobokamana bitangizwa n'abantu bakajya kubisabira ibyangombwa bagakora ziriya dokima zabo oni acquis de droit bakajya kudepoza muri leta kwa Kaisari wapagani kutegetse subwa barokore nubwa bapagani hanyuma bo bapagani bitwa ngo ni ba Kaisari bagashyiraho umukono bakabashinyira ko babemereye ishaka kukubwira yuko iyobokamana ryose rikora muri iyo system y'ibyangombwa bahawe na leta iryo yobokamana ririva ku mana iba ritangijwe n'abadayimoni iba ritangijwe na Satani ari ababitangije ari n'abayoboke babo bose bahita bakorerwamo n'imyuka mibi y'abadayimoni uti kubera iki mvuze gutyo umusaruro uzavamo cyangwa imbuto bazerera abo abapagani cyangwa ababakurikirana n'ibyo byose uvuze n'ibyo subiranamo nuko kugongana nizo zangano nuko gushwana nuko gusubiranamo nuko kuryana nuko kugambanirana nuko kwicana no gufungishanya nizo mbuto bazakuramo kuko bitava ku mana biva ku badayimoni kagira ingaruka rero kubabikora ikagira n'ingaruka kubabiyoboka uki kubera iki mvuze gutyo nta munsi numwe wigeze ubaho ofisi yaremwa kugeza amagingo yatuvugana n'igihe isi zarangirira nta kintu na kimwe Imana yo mu ijuru y'umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera bazakora cyane ngo batangize hanyuma ngo bajye gusaba Kaisari uburenganzira ntibishoboka nta mana yasaba umuntu uburenganzira bwo gukora ibyayo ahubwo abantu nibo bakagombye kujya gusaba Imana uburenganzira bwo kuvuga ibyayo ariko kuko ari iyindi Imana atari Imana yaremye ijuru n'isi bitangiza niyo mpamvu bajya gusaba ibyangombwa ndaguru ingero zifatika nta munsi n'umwe Yesu atangiza ministere ye yivuga butumwa reka duhere Yesu duhere kuri Yohana umubatiza nta munsi n'umwe Yohana umubatiza yigeze ajya kubwira abafarisayo abakuru b'idini cyangwa se abaroma ba Pilato na ba Herodi ko atangije ministere yivuga butumwa ku mugezi ku nkombe za Yorodani never umwuka w'Imana yamujeho amukura mu bantu kandi se yari umutambyi amujyana mu butayu Yohana akorerwamo n'umwuka w'Imana nta cyangombwa na kimwe cyangwa se uburenganzira na bumwe yagiye gusaba abapagani ariko umwuka kuko ari we yamukoreshaga yatumizaga abantu umwuka wera bakamusanga ku nkombe za Yorodani akababwiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha ntago Yohana yigeze asaba uburenganzira abana b'abantu kuvuga iby'Imana byo guhamiriza Yesu muri ministere ye n'abigishwa be ibyo byakozwe n'umwuka wera Yesu wa kabiri Yesu atangira ivuga butumwa muri ministere nta hantu na hamwe yigeze ajya gupfukamira Satani muri Pilato na Herodi n'abaroma bandi n'abakuru b'idini ngo bamwemerere uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa buva ku Mana Yesu yabikoze ku bwende bwe umwuka wera arabishyigikira ahubwo abo barabirwanya kubera amashyari n'ibitangaza n'ibimenyetso yakoraga ariko ubutumwa bwiza buramamara ntibishoboka rero yuko ibiva ku Mana bijya gusaba ibyangombwa muri leta y'abapagani ntago bishoboka ahubwo abo bapagani nabo banyamadini nibo bakagombye gucira bugufi y'Imana bakayisaba uburenganzira ikabaha ku mwuka wayo ngo bakore ibyayo ariko kuko ari amapirate reka ngurugero rwiza rufatika nimba warabaye mu bihugu wabaye muri Afrika urabizi wabonaga muri za gare rutiere amabisa aho aparika habaga abakonvoyere n'abashoferi ariko wibuke ko muri za gare rutiere habamo icyo bita abakokayi abakokayi ni soresore zihakazi ko kwinjiza abantu muri bisi kandi n'ubundi ya bisi iri ku murongo ntibiri buyibuze babantu kwinjiramo umukokayi rero yihakazi ko gushaka gukoka abantu kugira ngo abone impamvu zo kwishyuza shoferi cyangwa konvoyere amafaranga ijana cyangwa 200 akavuga ngo nawe yakoze umurimo wo kwinjiza abantu kenshi wasangaga banashwana ugasanga umukonvoyere cyangwa umushoferi bamubwira uwo mukokayi bati ninde wakubwiye ngo winjize abantu ninde waguhaye ako kazi n'ubundi bari kwinjira ugasanga bari gushwana uko niko abanyamadini bameze bakora nk'abakokayi bihaye kuvuga iby'umwuka biha kubaka amadini kandi bakorana na Kayizari noneho amaherezo imbuto zabo kuko ari za kamere zikazigaragaza nyuma uzasanga kenshi nk'uko wabivuze ODB baba bafite umwuka w'uburyarya abadayimoni b'uburyarya bakigira abanyamwuka bagahanura simvuga bose bamwe na bamwe ubwo murabaza batwumva bagahanura mu byumba by'amaombi bakavuga mu ndimi z'ibifabrikano bakentimida abayoboke babo bakavuga ko ari Imana iri kuvugana nabo maze abantu nabo bakunda ubuhanuzi bakunda babahanurira bakunda bababwira iby'ejo hazaza bakunda bababwira ubuzima bwabo bakabahanurira imigisha amafaranga akazi za visa kuzarongorwa n'abazungu kurongorwa n'abaministri n'abambasaderi nibyo nabwiraga bo nigisha mbabwira ntariko iyo muhanurirwa ko muzarongorwa n'abazungu kuki mutarongorwa n'ababembe n'abafurero batabahanurira kurongorwa ya n'abaturage baza Nyabihu za kiza sinzi iyo ngiyo za zahena hehe paka muhanurirwe kurongorwa n'abazungu cyangwa se muhanurirwe kujya Burayi Amerika Canada ntawanurirwa kujya Kamboji ntawanurirwa kujya muri za Vietnam ubuhanuzi bwo muri Afrika tuju ni Amerika Europe Australia Canada na honga kubera ko abahanuzi b'iminsi imeruka barahanura ibijyanye n'irari ry'abantu ibyo rero kuko ari iby'abantu bakunda bakabiyoboka muri ya madini bakaba abamambere benshi abanyamadini bakabafata amateka bagahita bakubita mu mazi bamara kubakubita mu bakizo mu mazi bagahita bashyira mu mirimo y'Imana nuko amadini agenda yunguka nuko Satani akina abantu wafe akabagira abacakara iyo rero rya dini rimaze kuzamuka rikabona amafaranga za kameremere zihishaga z'uburyarya zihita zibyuka muri ba bayobozi bagatangira gusubiranamo bapfa ibyubahiro bapfa ubushefu kuyobora bakanapfa n'umutungo w'ayamadini abayoboke babo bazana mu bya cumi n'amaturo kubera iki kubera ko bimitswe na Satani ndangizo abantu bose bimikwa na Kristo bafata igihe kirekire cyo gutegurwa n'ijuru apana kwigishwa teoloji ni ibitabo by'ubwenge bw'abazungu banditse babishyira mu mashuri kuko nibo banyirabayazana b'amadini abira reka nkubwire Benwa turacyari mu bukoloni nimba tukigana iby'abazungu tutigana ibya Kristo abirabura turacyari mu bukoloni kandi amadini ahindura abantu kubinjishi abantu bagahinduka baswa uzabisanga no mu mago y'abantu aho abadamu batagira ubwenge bafata n'imishahara yabo n'amafaranga y'abagabo babo bakabishyira abapasiteri n'abahanuzi kubera ubuswa amadini ahindura abantu kuba baswa ntabwo abahindura kuba abantu b'Imana iyo abantu babyinjiyemo nabi bibahindura baswa ababyinjiramo neza bibaha ubwenge no gushishoza icyo gihe rero igikurikirana n'ikirere iyo umwuka w'Imana yaguhagurukije afata igihe kinini cyo kuzagutegura kugira ngo asenye imirimo ya kamere igukoreramo kwa gukunda amafaranga kwa kurarikira ibintu by'isi kwa kwikunda za nzangano y'amashyari bwa bwibone bwa bugambanyi kwa kwifuza ibyo byose umwuka afata igihe cyo kuzabikuviduramo kugira ngo akubibemo imbuto y'urukundo rwa Kristo, guca bugufi kwa Kristo, ingeso nziza za Kristo, ubugwaneza bwa Kristo, amahoro ya Kristo, imbuto z'umwuka zikakubibwamo. Icyo gihe nibwo ushobora kuzahagurutswa n'umwuka wera ukagirwa umukozi w'Imana. Ari umwuka ubikugize, atari abantu babikugize, ariko abo bose umbajije uzagenzure, uzanababaze. Abantu nta bimenyetso by'umwuka bibagaragaraho. Nujya gusoma ibyanditswe ukareba uko intumwa zimitswe na Kristo n'umwuka wera, hari ibimenyetso byazigaragayeho ko ari ijuru ribimitse. Yesu byamugaragayeho, Yohana Umubatiza byamugaragaye ibimenyetso, Pawulo intumwa byayigaragayeho ibimenyetso, Petero sinabivuga kakanya k'umwanya ari muto, ba Yohana na ba Petero na ba Yakobo hari ibimenyetso byabagaragayeho. Nujya kubaza abo banyamadini uti ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko wimitswe n'Imana? Ntabyo bafite. Barakubwira ngo ni bishop na kawasize amavuta, ni apotre na kawanyimitse, ni nakana na kawanyimitse. Ababimitse nabo babaje mwebwe mwimitswe n'abandi. Bose bakurikirana za systeme z'inyuguti za Bibiliya ngo gusigwa amavuta n'abakozi b'Imana. Ibyo rero ni ukwigana inyuguti, si by'umwuka. Ngayo nguko Benoit, uko gusubiranamo n'umwiryane n'iki, nuko iyo mirimo yitwa ngo ni iy'amadini iri iyoborwa, itangizwa iyo mirimo n'abantu bari mu butware bwa kamere, batapfuye muri kamere ngo bazukire muri Kristo, berere umwami imbuto, babone kujya muri iyo mirimo y'Imana umwuka bakoreshe. Icyo gihe cyose rero bazakoreshwa n'abadayimoni, bazasubiranamo, baryane, basenyane, bazakorana na za guverinema mu kugambanirana no kuhemukirana, b'abaturage babari inyuma basigare bameze nk'intama zitagira umushumba. Kuko intama nazo zigenda buhumyi, zidashishoza, zigenda ziyoboka muri fanatisme, ntago ziyoboka mu buryo bw'ubwenge. Uko niko nasubiza ikibazo cyawe, sinzi ko gisobanutse.
Turacyari mu kiganiro iyobokamana na politike, Banyarwanda, Banyarwanda kazi. Kugira icyo umuntu yongera kubivuzwe na Pasteri Bahati biragoye. Niyo mpamvu akenshi iyo arangije kugira ngo ngire ikintu nongera kuvuga kuri ibyo avuze, bisaba imbaraga numva mu by'ukuri ziba zirenze. Rero nk'uko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu ntituba dushaka ko gitinda cyane, ariko umwanya uriruka natwe bikatuyobera. Reka rero umubaze ikibazo cya nyuma, kuko n'ubundi isaha yacu y'ikiganiro yari igeze ku musozo, ariko reka mubaze ikibazo kimwe cya nyuma kuko ntakimubajije byazangora mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikibazo ngiye kumubaza ni ikibazo gikomoka mu kiganiro twakoze ubushize, igice cyacyo cya kabiri, iyobokamana na politiki igice cya kabiri. Reka rero mubaze ikibazo, nicyo numvaga ntashobora kurara ntamubajije kuko ubutaha byazangora cyane kugira ngo mbone umwanya wacyo. Pasteri Bahati, hari aho mu kiganiro cy'ubushize wavuze yuko ngo wahishiriwe ko imbere ari habi, ngo kandi hashize igihe cyane ubisengera ko hari ibibuga bibiri shitani akinishirizamo abaturage muzunga. Ikindi ngiki wakitubwiraho iki, Bwana Pasteri Bahati?
Fata umwanya munini, ariko unyemereye twazagiheraho petetre mu kindi cyumweru gikurikiraho. Gusa mu magambo make, duhereye mu mwaka wa 1997 nibwo natangiye guhishurirwa n'umwuka w'Imana mpabwa n'ibimenyetso ku bigiye kuzaba mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Umwuka yaranganirije agenda mpa n'ibimenyetso byinshi, ndetse ibyo bimenyetso sinabyizera, sinabyemera. Sindi umuntu upfa kwemera ibintu nubwo umwuka w'Imana yabimpishurira, nsa nk'umuntu wifata kugira ngo umwuka w'Imana ampe n'ibimenyetso. Buriya Bibiliya iranyemerera ko ikintu cyose umwuka w'Imana yambwira cyangwa Imana yambwira, mfite uburenganzira. Imana ni umudemokrate, udapfa kwemera kuko n'Imana izi neza ko Satani yigira mareka wo mucyakaganyiriza abantu akababwira ngo n'Imana yavuze kandi ari Satani wavuze. Tugiye muri Bibiliya muri Abrahamu Imana imwisezerano ryo kuzamugwiza akagira abana bangana n'inyenyeri zo mu ijuru n'umusenyi wo kunyanja yasabye ibimenyetso akamura uruhu bukaza w'ikime rugatonda w'ikime mu gitondo gutyo ibyo byose inkongoro zikaza iby'uruhu ni bya Gideon ariko inkongoro ngo zarazaga ibyo byari bimenyetso Abrahamu yasabye Gideon nawe yasabye ibimenyetso byo gukamura ikime kikaza kugira ngo Imana imwemeze ko ari imuhagurukije kujya gutabara Abisirayeli abakura mu maboko y'Abamidiyani. Benshi bagiye basaba ibimenyetso, nagiye nsaba ibimenyetso. Ibimenyetso naje kubihabwa hari byo nahawe biturutse mu bandi bantu umwuka w'Imana yantumyeho baza kumbwira ibihwanye n'ibyo nanjye nabwiwe n'umwuka w'Imana. Rero ndibuka ko muri za 2014 nibwo ntangira gukoresha ivugabutumwa ryo kwigisha abantu Bibiliya Bible Study kuri Back to the Bible International ku magrupe WhatsApp no kuri za YouTube. Abanyeshuri nigisha bari mu hirya no hino ku isi mu Burayi, Amerika, Canada na Afrika baranyibuka ku magambo nababwiye. Narababwiye ngo hari ibyo umwuka yampishuriye ntashobora kubabwira ubu muri 2017. Barabizi bakajya bampata kubivuga nkanga kubivuga. Umwuka akambwira ngo igihe cyabyo ntago kiragera, igihe cyabyo ntikiragera, ariko iki gihe kirageze ko nzahishura ibyo nahishuriwe ku byo mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa mu magambo make nzarigaruka uzabimbaza ubutaha, mu magambo make nuko Bibiliya ivuga ngo icyo abanyabyaha batinya nicyo kizababaho, icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamubaho. Abanyarwanda bakunda ikintu cyitwa fanatisme kandi bagafanatiza Satani ukorera mu bantu batabizi. Bafanatiza abanyamadini, bagafanatiza imipira, bagafanatiza abanyabahanzi, bagafanatiza abanyapolitike, ariko ntibamenye behind y'umwuka uri inyuma y'ibyo bintu bari gufanatiza ko ari uwa Satani. Ntibashishoze. Icyo ni ikibazo gikomeye abanyarwanda bakagombye gukangukira bakitonda. Rero ibiriho birabubu mbabwiza ukuri ntibizigera bihagarara ahubwo bizarushaho kuba bishya. Rero nerure mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ibyo by'abanyarwanda bitotombera ubutegetsi, bakitotombera agatsiko, bakitotombera FPR irica iragira gutya irafungira shimuka, hari n'ibindi itarakora birenze ibyo muri kubonesha amaso. Kubera iki mvuze gutyo? Nabo ubwabo ntago baza abadayimoni bari kubakoresha. Uwo mwuka uri kubakoresha ni umwuka wakoreye muri Sawuli, umwami Sawuli kera. Sawuli atangiye kwanga kumvira Uwiteka ibyo amutegeka, Imana yamukuyeho amaboko. Imukuyeho amaboko aterwa n'imyuka mibi. Imyuka mibi imukoresha amafuti menshi imbere yabo y'Abisirayeli y'abaturage. Biragenda biramamara bigera no ku bihugu by'ibituranyi bya Isirayeli. Kugeza ubwo abaturage bazinutswe ikintu cyitwa umwami Sawuli. Ngo ntago nabo ubwabo bari bazi ko ari imyuka mibi yamuhanzweho Sawuli iri kumutera guhubuka agakora ibintu bituma abaturage bamwanga bakanamuzinukwa. Uriya mwuka rero wakoreye muri Sawuli ni uri gukorera uno munsi muri iriya leta yanyu y'i Kigali. Niyo mpamvu mwumva bagahubuka, bagashimuta, bagafunga, bagatanga amakonvokasiyo, bakica, bakanyonga, bakatakama abari mu mahanga mu bihugu bya kure. Iyo myuka ibatera gukubagana mu rwego rwo hejuru kuko ishaka kubagusha mu mutego w'iherezo ribi. Nubwo mwaryumuhari mukavuga muti oya nibo bari ntago babizi nabo ntibaza umwuka uri kubakoresha, ariko uriya ni umwuka wakoresheje Sawuli ukoresha n'abandi bategetsi ba kera, ni nawe uri gukora uno munsi. Ikintu ngomba kuvuga gikomeye ni iki: iyo muvuga ubwicanyi buri kuba buriya ni nabyita gute, nabyita nk'aho n'utuntu toto, ni nitangiriro ryo kuramukwa nibimenyetso bito bito ariko hari ubundi bwicanyi buri imbere nabweretswe inshuro eshanu mu myaka itambutse ubwo bwicanyi buzaba ari ubwicanyi bubi buzatuma n'amahanga yose atangara niho abo badayimoni bahagaze bazakoresha buriya butegetsi bazarasa ikivunge cy'abaturage kugeza ubwo amahanga yose ahaguruka rero mbamenere n'ibanga neruye iriya nyito ya jenoside yakorewe abatutsi ni koko abatutsi bakorewe jenoside biragenda muri Loni bamwe barabyemera mu bihugu bimwe birabyemera ibindi bihugu birabihakana mwari muzi yuko iriya nyito ubwicanyi buri imbere bugiye kuba satani agiye guteza muri kariya karere buzatuma Loni yongera kwicara ikavuga iti ubu ngubu inyito jenoside yakorewe abatutsi ikuweho bigiye kwitwa inyito jenoside yakorewe abanyarwanda ubwo bwicanyi nibwo buzafinaliza ibintu byose mwasenga ntibizakurwaho mwakwiyiriza ntibizakurwaho uko ni ko umwuka bihishura ko abo badayimoni bagiye guteza kaga gakomeye kandi bakorera mu bantu batumvira Imana bivuze mu magambo make ntafitiye ubwoba ibyo mvuze kuko ndabona ibiri imbere narabihishuriwe n'umunyabwenge arabibona n'abapagani bamwe mu banyamahanga barabibona kwimbera ari hano icyakorwa rero ni iki mubyitegurire musenge Imana izabaha imitima yo gukomera nibyo magambo umwuka w'Imana Imana yabwiye Samweli abisirayeli bamaze guta Uwiteka bari mu kajagari ko gukora ibibi by'amoko yose babitewe n'ubwami bwabo bw'icyo gihe mu gihe cy'abacamanza ku mucamanza yawitwaga Eli Uwiteka abwira Samweli ngo genda umubwire ngo nzakora ikintu mu bisirayeli ngo uzacyumva wese azumva izereri z'urusaku mu matwi yiwe igihe abahungu ba Eli bagwaga ku rugamba bakishwa Ofuni na Finehasi kubera ibyaha byakorerwaga ahera hahera ngayo nguko rero banyarwanda banyarwandakazi ibyo umwuka yarabihishe mbivuze mu magambo make nzabivuga mu buryo burambuye igihe cyabyo kiri imbere ariko mumenye ngo icyo umwuka yavuze ni kimwe ni ijambo riri muri Ezekiyeli asengere seri umwuka w'Imana aramubwira ngo Ezekiyeli igihugu nikincumuraho kigakora ibyangwa nanjye gihe Uwiteka nubwo kizaba kirimo abakiranutsi batatu Danieli na Yobu na Noa nzarokora ubugingo bwabo bonyine ariko abanyabyaha bazarimbuka bivuze mu magambo make nta sengesho ryabihagarika kuko biragenda bisatira ibihe bitatu abanyarwanda banyuzemo ibihe by'urugamba 90, 91, 94, 95 insinzi kuva 95 gukomeza muri za 2008 cyari igihe cyo kogezwa kuzamurwa gushyirwa hejuru kuvugwa neza mu mahanga gushimwa kuvugwa ibigwi kugira gute ariko kamere ziranga zirazamuka zishyira hejuru icyo gihe rero cya kabiri kivuyeho bahise binjiza abanyarwanda mu gihe cy'umuteremuko wo kugaragaza ibyihishe mu mitima yabo nibyo biri gukorwa na magingaye ibyahaho byihishe ibigiye rero gukurikira ubu bya kane na ubu ni umuteremuko umanuka kugeza ubwo abantu bagwa mu rugo ngayo nguko muvandimwe Benoit ndarangije ibyo bintu mbimaranye imyaka igeze muri 20 na mukarabimishuriye ntabiceceka ariko ngusogongejeho bike nzavuga ibindi gutaha sawa Imana ikugirire neza
urakoze cyane Pasteri Bahati banyarwanda banyarwandakazi ni nanjye nagize ikintu cy'amatsiko avuze ibyo bintu narimbi bitari ko sinarinzi ko ari ukungu kubiteye ndagira ngo mbabwire ko gi ubwa mbere mbona bahati mu bintu bijyanye niyo bokamana namubonye mu 1995 mu Kigali ari mu bantu b'imbere rwose ba barimo bakora umurimo w'Imana uyu munsi rero turavugana nawe mu mwaka 2021 aho agiye kudushishurira ibintu bimaze igihe kinini biri mu mutima we atabonye umwanya wo gusohora hanze igihe rero ngo kirageze nanjye birankunguye nta kindi rero nakongeraho usibye gutegereza mu minsi iri imbere tukagezwaho iyo gahunda nanjye nyitegerezanyije amatsiko Uwiteka azadufashe kugira ngo igihe nk'icyo ngicyo kizagere hanyuma ibyahishwa abana b'abantu tubyubisha amatwi yacu hasigaye dutegereze gusohora kwabyo kuko arangije avuga ngo no gusenga niyo mwasenga nta kizakorwa Pasiri Bahati sinzi niba hari icyo wibagiwe kuvuga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu
Oya ntacyo nibagiwe mbagejejeho iby'umwuka w'Imana yampishuriye nibyo nari mfite ubwo namishurira n'ibindi ubutaha n'ibindi bikibitse nabyo nzabibabwira gusa ubuntu bw'Imana bukomeze bubande n'abanyarwanda bose aho muri ari ku kintu kimwe mwiyunge mu bumwe mushake mu maso h'Imana muyoboke Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu kuko gutabarwa kuri mu maboko ye nta handi gutabarwa kuri Imana ibagirire neza
Rakoze cyane Bahati banyarwanda banyarwandakazi rero nk'uko mwabyumvaga twari kumwe n'umukozi w'Imana pasteur umuvugabutumwa Bahati duteganya ko no mu cyumweru kiri imbere tuzaba turi kumwe mu kiganiro nk'iki ngiki kiyobokamana na amadini na politike tukaba twizeye ko tuzakomeza kugira ibihe byiza ndongera kurarikira abadukurikiye yuko kuwa gatatu nk'uko bisanzwe nanone dufite ikiganiro urwatubyaye ingingo nyamukuru tuzaganiraho nibimaze iminsi bivugwa ariko icyumweru gishije twashoboye kubiganiraho ikintu cyitwa abavantara n'ibindi bigaruka inyuma amazina agenda yitwa abanyarwanda icyo kintu rero nk'uko twakibararikiye kuwa gatatu icyo kiganiro kirahari muzadukurikirane muri benshi kuko dufite abatumirwa benshi barimo badusaba kuzaparticipa muri icyo kiganiro yewe rero wababwiraga ibingibi cyangwa wabagezaga ibingibi ndi Umuhoza Benoit nkaba mbashimiye ko mwadukurikiye kandi muzakomeza kudukurikirana muri benshi Uwiteka abagireye neza nakagaruka
Atabizigiro